she's away. Hini yako mama, I love you so much, mama.
Mama yangu menilea tangu mdogo sana. Shida nyingi ulipitia wakakutukana. Nikulipe nini mama kweli mie sina. Na kumbea kwa kimola akulinde sana. We ndo mama yangu akulinde Mungu. Na wasihi ndugu zangu tuwapende mama zetu. Mekashizo nasema na kupenda mama. Mungu akupe baraka tena kupe uzima. Nyingi zangu alama wazijua mama. Siachi kudeka kwako, siachi kulalama. Wendo mama yangu akulinde Mungu. Na wasihi ndugu zangu tuwapende mama zetu.
Na kushukuru mama kwa malezi yako, tena vingi vikwazo umepambana navyo. Mama nakupenda, mama nakupenda, mama nakupenda, mama nakupenda.
Kashizo baby, hii ni yako mama, I love you so much mama.
Mama kupele chani kusicha kukupa. Vino nemwi wandela siyo kutira zipa. We wantete yanga ukuyantu nandukopa. Vano nemwi ne mwanche natai wakaripa.
Fumango kupanda pako kore kaso. Uchacharu kanye ukuyo sola maso.
Nandichino baba sipo. Bora we mi mamulipo.
I got nothing to say since birthday. May God give you grace. May you win this race. I'm thanking you, mom. I'm thanking you, mom. I love you, mom. Yeah, I love you, mom.
Na kushukuru mama kwa malezi yako, tena vingi vikwazo umepambana navyo. Mama nakupenda, mama nakupenda, mama nakupenda, mama nakupenda.
Hakuna kama wewe mama,
hakuna,
hakuna kama wewe,
hakuna,
hakuna kama wewe mama,
hakuna.
Yeah, Kashizo enapoa milazo.
Nikulipe nini mama kweli mie sina. Na kumbea kwa kimola akulinde sana.
Poa milazo on the beat.
Music.